shout out to Vince on the beat, by the way. Fanya tizi mbogi panic wakiona OG ame jam zogo. Big rappers wana mna plans dogo. Na staff tikiki buda omolo brand global. Somebody had to tell these guys that wana band photo. Kusema kweli bongo rap imenilea, but muna legea nando komana na wadea. Na sija kosea, but some of your people need a prayer. Bongo rap imbe ne same ever since mumpoteze nguea. And heavyweights I'm doing goma kakitambo. Oh now you know some of you say that trauma lini humble. Na stabishana cause brother lini fungulia mlango. Then he disappeared, squeezy after juu zake mpango. Young killer mingiza misi never since afunge ndoa. Kuna time niliamini bongo hip hop angeyokoa. Sino baya brother, na sikatai unafanya poa. But misi shabiki ya hizo ngoma mpya unadoa. Taking over TZ ain't nothing easier. Wakazi anafapewe kazi wasafi media. Brother ni blogger kubonga tu kwa mtandao. Marekani wakutaki na TZ wamekudharao. Hip hop ya TZ saini kaku seti bubu kwaya. Mekimia wote na fam ngotwe na dudubaya. Mnashinda insta mkipiga picha na lukumbaya. Dreaming na bad Nairobi juu na jua huku ulaya. Na kujia kura juu apa ni raw schemes. Jali mkikunja sura you rappers are not mean. Napiga rumors mashtaka with lost dreams. Say love them nilete nura raka Jocelyn. Mekwa kwa simu na hanskana tangu ngware. Kaniomba msamaha nisi kujibu bana kuchallenge. Vosari you my girl but ustani minda kusare. Talent to now bandos kike mtafute babu tale. Cause you ain't had a hit since you talk when I nevi Kenzo. Kakupa vas bure na nsababu weni mrembo. But as far as rap goes awezi kuwa solo writer. Neza saidwe kuandika na my nigga cholo brighter. Na nimewafanya favor kwa patia platform. Cause Bill Nas of late has been doing the worst songs. Rudy rap bro nisha kutuma booth. Jinako squeeze nana piga pa mbaza juma juks. Safari ni mbio na nyatari ya usio. Molo akifika nduru kila mahali kilio. Weja dari mwenzio spote ajali sindio. Ata mbogi ya mwaza inajua habari ndio hiyo. Niki my G mwona ma subliminal diss. Toka mwazo nimekuwa shabiki wa your lyrical gift. Pay homage kila wakati but kwa nini uko pissed. Think I'll call him after this song basi kushua kata pick. Your skill level is unmatched but punguza kiburi. You'd be a big star ukijua kuzungumza vizuri. Na wena ikuja jili kufunze kuunda misuli. Bongo hip hop nishaka tinga tumifunga kifuli. Lunya my brothers kubali piano juu na trend. Where Wizzy na Convoy ndo generation na defend. Kuna rapper na ito Mex. I know you guys are not friends but if you did a song together man that shit is gonna blend. Your guys are comfortable, rappers too happy. Mina sira staki rafiki na staki kupati. Stamina you my G but ambia watu kweli ni wapuli toile idea ya kaka tujati. Linfanya mbaya bro lakini siku teta. Betu kudhani neza kuwa issue later. And it's not, minataka tu nipatie props. Apo kwa credit andika umoro wali tu support. But ejelishe taka props ipati. Ikitu inaitwa raps ni toxic aki. Industry imejana rot si safi. Wish to rudi siku ngwe ali drop mikasi. Rip to langa Godzilla the boss and trust me. Wana nice kuna OG aki cross me task. Tweets inasema salute and they won't desert me. Tizi na uliza mlipeleka gospi wapi. Mlimlenga jumpendi kimombo kwa mziki. Rap ya kingereza mtaki juicy bongo sahihi. Wasani mnapea hype ni wa wongo na kiki. Natamea vipi mkinyima mtoto matiki. Jileta beef ni vizuri mwonywe jinsi iliwi. Hakuna country Africa ile mishikiliwi. Au inchi sifiwi. Last time bongo rapos popi tulikuwa tunasikiza binti kizi. Manonga mtu kazi anafanya kazi kuwazidi. Na wengiza maji na nika yo maji ni baridi. Mkipanda gazi na fikiria ardhi ni hadithi. Chazea kipaji kitu wa itaki wasaliti. Hakuna L bila O, double L bila O. Mwingine neza benga omolo. Shupavu amekuja kuwapa mchoro. Wacha katambe wamelala wape godoro. Diamond anafa our sign do mrudi juu tena. Alafu waeke nyote kwa remix ya Zuena. At least wapatie kasike tu vile new tema. Do mweze catch up na vile si udu Kenya. Na feed you that's my idol. Lapo nao siwezi blanda. And on my top 5 you can take any number. Heri ninge umbanyoka ninge vua maganda. Forever misi nge kufa hip hop ingezidi tamba.